Ani magiki ya cambia tia. Uno guaco via se guemba de noña. Naya coco guia se cango zaniremo. Seco sobira cucha caño. Cubanga kuno guia se guamire meja kati. Imba tuteco, mojiri jimbe obokisi. Katwari nevi wana matu viti wavitia. Nako vigenda kobu vi obera wakutia. Anyumizo mwala wena ya gana. Ya beranga kamocha ku community. Mamo yeta sepesi yosa nantaba. Nayana yakala sipenze neserebera. Bachalo moya nanjabulira. Emweka inira na yenga tabi ulira. Nakuma bibi mfuka minde. Mulu ndaba evi angevyo na biwete. Mumo yongaze na sirinde. Yangamba don't you worry. You just keep fast feeling. Sipesi yosa yanchawa. Na yemu vyadala alinganga yanjaba. Singa yalite yanchawa. Sandi subu defuna mokaza na nzimba. Sipesi yoza wanchawa. Na ye muka katonda mkulu kwe wanyamba. Singa walite wanchawa. Sandi subu defuna mokaza na nzimba. Nadamo kumulaba. Gaye yalisi petro somora kumotegera. Neka njini teetegera. E wajaja ibu moche momba serere wanse. Yendo simba yomo sanga. Mana mwana ya higa no kunyo kabanga. Tuli neba taibange. Tuli muswaka tunyuana vya fetu terete. Yeka zisa sembede. Akutenente visewa olona ya kalinde. Olona uza ngalaba musana. Konze kudire katonku wabikate. Nemo some davyo na kubaku vya jimi. Uwanja kalira wali otu changa nechagam. Akumbisanga komo shoti pajero. Zinimbona wane chironga kabira pilo. Aneka makisi chale rokwe. Nungamba don't you worry. You just keep fast feeding. Sipesi yoza yanchawa. Na yemu vyadala alinganga yanyaba. Singa yalite yanchawa. Sandi subu defuna mokaza na nzimba. Sipesi yoza wanchawa. Na yemu kakatonda mkulu kwe wanyamba. Singa walite wanchawa. Sandi subu defuna mokaza na nzimba. Katinalaba ikubo, alibatufa kukoba ya kulaka ikubo. Kakulika wogwe kuba kulaba ngukola. Ulibolo nosisika na asani limbaka. Imanyatu mtu wakuchawo wokalide. Mika bangu badikatala ubozi kide. Wakuchawa nulimela kooba wefude na fala. Ukwagaluka kumu kwanu chikubia yala. Yantuka hulu limbisila vya aso. Chengami imba kumba useba na basibu. Kabiranga mazo kuchawa. Uyizo kusanganga kwa badali no kuchawa. Ayy, nolwecho siri katukaba. Zekamba don't you worry. Just keep fast feeding. Zesipesi yoza yanchawa. Na yemu vyadala alinganga yanyamba. Singa yalite yanchawa. Sandi subu defuna mokaza na nzimba. Sipesi yoza wanchawa. Na yemu kakatonda mkulu kwe wanyamba. Singa walite wanchawa. Sandi subu defuna mokaza na nzimba.